Senantolanta bunagun kan Mali la. Mali championnat n'o ye ŋanaya ye, o ɲɔgɔn dan minnu tun sonsorilen don, o bɛna daminɛ utikalo nata tile ŋɔni kelen san 2020. Kunnafoni don min bɔra Mali senantolanta federation ɲɛmayaso yɔrɔ. O kɔrɔ ɲina championnat min bɛ 2019-2020 saison kofɔ, a bɛna kuncɛ. A tun sonsorila kabini mariskalo tɛmɛnen na k'a sababuya kɛ coronavirus bana ye. Kunu araba juwekalo tile ŋɔni kɔnɔntɔn farikolo ɲɛnajɛ minisiriso ye yamaruya di sɛbɛnna k'a yira ko faso senantolantayɔrɔw bɛ dayɛlɛ la. O tun datugulen don ka sababuya kɛ coronavirus bana ye. Degeliw daminɛni tɛna mɛn tuguni klɔbu fan fɛ. VOA banbara tɔgɔ la Bamakɔ. Siyaka Traoré ka laseli don.